Yeah, yeah, yeah. Grown man music. J to the mo. BBC once again, yo.
Beep, beep, game.
Oh, yeah. Nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow. Oh, yeah. Nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow.
Nashukuru nimevuka ujana nimekuwa mtu mzima. Maana maisha yangu ujana ilikuwa zaidi ya noma. Twende kilioni kwenye kichwa unywele nimechana afro nikiona picha na nikumbusha nzizo bana. Mialiko ikulu mimi sikuvaga suti wala tie. Ni mwendo kapelo t-shirt kubwa jeans kata K. Dam paka molo dom shy mimi na chapa bay. Chapa show nijaze kibaba nkale battle bay. Na sikosi kitu kokoto kinkuta. Washikaji wakiniona same nipo na uhakika tapafo tapata. Kila siku ilikuwa ni bata nyumbani utonipata na change viwanja mchana msasani usiku tabata. Nimemaliza ndo zee unakuja. Nimewekeza ujana umekwisha mzee sijachuja. Ndo kwanza na waza niwekeze Arusha Mwanza Unguja. Mambo kiboga siniliachaga yana tena oja. Send it pub, send it club, na nkitoka out. It's only for couple of hours, wezi kadi late. There's no debate, man, I've been there, done that. Na ukizingatia, siku pia, wezi ganda.
Oh, yeah, nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru, chizi likuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena, cause life changes you grow. Oh, yeah, nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru, chizi likuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow up.
Kukaa maskani bola nimekua ilikuwa gasio. Mana kila siku na polisi walinifukuza mbio. Mala nimechola tatu, mala nimetoga maskio. Mladi tu, si unajua ujana ilikuwa gavilio. Najua kutafuta pesa tangu niko dogo. 22 na professor on tour Liza Ludigo. Mamba kukesha wiki nzima na kuna fatigio. Hakuna chafigo na shukuru nimekua nimechana hizo pigo. Domana checking nkiona umeva cheni feki. Inanikumbusha ujana mbili tatu kwenye chest ukini cheki. Nini sijafanya nzi zangu nko janki. Hamna pesa kwenye account ni starehe mchana nema usiku jaki. Walizoea natoka kiuni pata potea nshakuwa mtu mzima mwendo suti mokasini. Zamani ndo nilifanya brother man. Squeeze majukumu unachowaza mchana nyumbani watakula nini. Simoni mjanja legoma kuzeka. Ujana umekwisha wezi force wazee wenzako watakucheka. Mana kila kitu wendana na miaka. Wenzako jua lilotana we maskani unavuta ujabadilika.
Yeah. Nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow. Oh yeah. Nashukuru siku hizi nimekuwa. Maisha yangu jana kufuru chizi nilikuwa. Wazazi wanafurahi kuona leli mnyamwezi nimepoa. So yule tena cause life changes you grow.
Oh, send it pub, send it club, na nkitoka out. It's only for couple of hours, wezi kadi late. There's no debate, man, I've been there, done that. Na ukizingatia siku pia zwezi ganda. Send it pub, send it club, na nkitoka out. It's only for couple of hours, wezi kadi late. There's no debate, man, I've been there, done that. Na ukizingatia siku pia zwezi ganda. Oh, yeah.
Can't nobody
stand close.
Oh, yeah.
Superman, man. BBC once again.